Big Dash Music
Alpha
exclusive from ZamUp.co.
Mr. 1000
Fresh Dumbo Mr. Saga, let's go. That's why Stima Sobela na Bevi. That's why Stima Sobela na Bevi. That's why Stima Sobela na Bevi. Ndaba vichi tindwe timasiana na Bevi. That's why Stima Sobela na Bevi. That's why Stima Sobela na Bevi. That's why Stima Sobela na Bevi. Ndaba maganizo timasiana na Bevi. Sikuti tiva zonda ni vantu watu. Koma vichi tindwe chape ndia vipusana na vatu. Bavipanga munga baziba fonse. Tika kumana ni malekcha lionse. Kulipe muntu wea konja muntu wachiveleshi. Wea funo funa bajabose wa manteleshi. Useka seka komo kumbwa kelo yanga. Kaleza muntu wa matelasi simu zanga. Friendship ima funika kubalansa. Muya sovela pa mozu kumaansa. Noti chiku baba nikacha show. Nikacha ficha no pundamo pachi floko. Malionse nika fola fandi yanga umatiako. Umafuna chani china sintine zanako. Hii ni true story. Vanza tubena, siva tiasha na kutiasha. Vanza tubena. So that's why Stima Sobela na Bevi. That's why Stima Sobela na Bevi. That's why Stima Sobela na Bevi. Ndaba vichi tindwe timasiana na Bevi. That's why Stima Sobela na Bevi. That's why Stima Sobela na Bevi. That's why Stima Sobela na Bevi. Ndaba maganizo timasiana na Bevi. Na Barwandi abapaka apa pakati. Na maget crushers kutuma party. Koma kwao bama enda beka iri party. Okay apa friendship inishi iri party. Tika sovela tiba na lemba mopangira biti. Nifunseko buse uyu si umfwiti. Siti sovela ndiaba siva supporta. Haso yeti chaya bebe siva supporta. Na imwebe mukondo tiaba kuma label. Muka itinga itinga mwatiaba kuma label. Misango za choncho isetiloa. Unga funse olo keska isetiloa. Vakuinje nge mwafola tia mumoneka. Tumfuafe kubantu atina munonka. Na mafuta pa mabrai mule noneka. Helo lulia mwachulo mchila mwapeteka. That's why Stima Sobela na Bevi. That's why Stima Sobela na Bevi. That's why Stima Sobela na Bevi. Ndaba vichi tindwe timasiana na Bevi. That's why Stima Sobela na Bevi. That's why Stima Sobela na Bevi. That's why Stima Sobela na Bevi. Ndaba maganizo timasiana na Bevi. Friendship ni Saga na Fresh Tumbo. Friendship ni Tommy na Black Adido. Friendship ni Nazi na Bobby Izzo. Friendship ni Strong na Johnny Sizzo. Friendship ni Mark na Pilato. Friendship ni Kepi na Roberto. Vena Wesley TC na Nachi. Friendship ni Slap na Mbachi. Shout out kubanza tubali Rio. Bajabeti futika pamozi modio. Kuma fans ziko mopofocha. Wasie ni vacha vamene vama ponja. That's why Stima Sobela na Bevi. That's why Stima Sobela na Bevi. That's why Stima Sobela na Bevi. Ndaba vichi tindwe timasiana na Bevi. That's why Stima Sobela na Bevi. That's why Stima Sobela na Bevi. That's why Stima Sobela na Bevi. Ndaba maganizo timasiana na Bevi. Musobela chekweo.
Exclusive.
Alpha. Vena Shakes at Bwanji. Alpha Junior. Hey, KMI representer. Fresh Dumbo. K Dash Party Beat Nava. Yeah.
K Dash Music.
Let's go get him, son.